baningi babazoma lokungukanga ehlupheka baningi bathembele kimi nawe babona basokola noma yini boza yami lapha ibusiswe nobongona noma yini boza yami lapha ibusiswe nobongona kuyo baningi babazoma lokungukanga ehlupheka baningi bathembele kimi nawe babona basokola noma yini boza yami lapha ibusiswe nobongona noma yini boza yami lapha ibusiswe nobongona. Ngoba uyangizipha, salala.